누가 웃어요.
İzgüi de America. Radio Ijwi rya Amerika itangariza i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 na we Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 25 metero 31 na 41. Ikaze kuri radio yanyu. Dususuruke abo dusurukanye muri iki gitondo ndagira nti mwabonye bucyana yandi abo turi usurukane mu masari imbere rekangire nti mwirirwanya maro n'amahirwe banwanyiye baradio Ijwi rya Amerika n'ingege done cyubahiro ubakirije yombi nyibisanzwe muri gahunda dusuruke uyu munsi nkibisanzwe muri dusuruke tubagezaho indirimbo zigezweho mu karere kandi ziri ku isonga y'izindi zose uyu munsi dusuruke irabigizwe n'ibice bibiri. Igice cya mbere turabagezaho indirimbo zigezweho mu karere, naho mu gice cya kabiri turi buganire n'umwe mu bakunze ba radio Mudatengwa Ijwi rya Amerika wifuje gusangiza inganzo yo kuririmba abakunze ba Mudatengwa radio Ijwi rya Amerika itangariza i Washington DC. Izo ngoma zinikije nizo zibumburiye gahunda yadusurukiye uyu munsi akaba arizo mu ndirimbo ya Sheba yitwa Yolo. Uyu Sheba akaba akomoka mu gihugu cy'Uganda. Tukaba tugira ngo indirimbo isurutse abakunzi bacu baherereye Iganga na Jinja, cyane cyane abadukurikira bari hafi ya studio Mwene ikorera. Mwese tubifurije kunagerwa na dusurukiye uyu munsi. Arakoze Sheba kudusurutsa muri indirimbo yise Yolo. Gahunda yadusurukiye ikaba ikomereje mu gihugu cy'u Rwanda, aho twakira Ivan Muziki afatanyije na Marina ndetse na Masamba mu ndirimbo bise Urugo Ruhire. Indirimbo nkaba nifuza ko yasusurutsa cyane cyane abarushinze uyu munsi, nkaba mboneyeho kubifuriza kuzabyara hungu na kobwa maze bagatunga bagatunganirwa.
Yeah.
Reka Ivan muziki afatanyije na Marina ndetse na Masamba Shuti banywanyi dusurukanye muri iki gitondo ndabutsa ko yari radio ijwi rya America itangariza i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi usibye kudukurikira kuri radio mwadukurikira no kuri internet mukoresheje wa3academo radio yacu voa.com kuri Facebook, Instagram ndetse na YouTube mwakoresha radio yacu VOA dusuruke ikabikomeje ubu tukaba twakiriye Joe Boy mu ndirimbo ye yise Sip we ariko akabakomoka mu gihugu cya Nigeria
My yard, blessings day for my yard, uh-huh. And like I die, it go be, it go see, it go feel, because the blessings follow my yard, blessings follow my yard, yeah, yeah. That's why.
Boy agiye kwakirwa na Bruce Melody afatanyije na Calligraph Jones mu ndirimbo bise Sawa Sawa Barakoze Bruce Melody ari kumwe na Calligraph Jones mu ndirimbo baherutse gusohora bise Sawa Sawa. Reka tunyarukire I Burundi aho twakira Larry Joe mu ndirimbo ye yise Ntawamusubirira. Reka mbibutse ko iyi ari radio Ijwi rya Amerika itangariza ibiganiro byayo I Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Ikiganiro akaba ari dususuruke. Nkuko nababwiye dutangira ubu tugiye mu gice cya kabiri cya dususuruke y'uyu munsi. Uyu munsi muri studio ya 42 hano ku Ijwi rya Amerika turi kumwe na Mr. D. Akaba ari umuhanzi w'umunyarwanda wabarizwa muri leta y'Ohio hano muri leta zunze ubumwe za Amerika. Turi mu kiganiro dusurukiye kuri radio Ijwi rya Amerika. Mr. D wabwira abakunzi badusurukiye uwo Mr. D ari we.
Murakoze cyane Mr. CD. Mr. D ni umuhanzi w'umunyarwanda wavukiye mu Rwanda, akaba ku mazina ye nyakuri ari Didas Gashugi Ntakirutse Imana. Ubuhanzi nyine akakoresha izina rya Mr. D nk'umuhanzi.
Waba waratangiye umuziki ryari? Wabitubwira nimba taribanga wabisangiza abakunzi badususurike cyangwa abakunzi bawe muri rusange?
Mu by'ukuri umuziki ni ikintu navukanye, nkeka ko na impano navukanye ni ibintu natangiye nkiri umwana mutoya. Uretse ko nyine ntigeze ngira amahirwe yo kugira ikintu nakwikorera ku bwanyu mu kijye hanze. Umuziki rero nk'umwuga mu by'ukuri nawutangiye muri 2007 nibwo nashyize hanze indirimbo yanjye ya mbere.
Icyo gihe utangira umuziki wawutangiriye hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa warawutangiriye aho uvuka nyine mu Rwanda?
Yego, nawutangiriye hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko muri Afurika najyaga nkora ibintu no kuperforminga imitetinga indirimbo z'abandi bahanzi mu makarabu.
Gusubiramo indirimbo z'abandi bahanzi?
Yego yego, gusubiramo indirimbo z'abandi bahanzi ni ukuvuga ngo nashoboraga kwandika indirimbo zanjye ariko ntarabona ubushobozi bwo kuba najya muri studio ngo ngire icyo nkora. hanyuma ngeze hano muri Amerika nibonetse ntangira gufata ibihangano byanjye nkabijyana muri studio nkabikora bigasohoka.
Ndagira ngo nkubaze nanone, iyo ugerageje gusanisha gukorera umuziki muri Amerika no mu Rwanda aho watangiriye, itandukaniro ni irihe, ihuriro ni irihe?
Mwakoze. Reka mbivugeho muri ubu buryo, gukora umuziki w'ikinyarwanda, reka mbivuge gutyo, w'ikinyarwanda uri hano muri Amerika, kubera ko ushobora gukora umuziki wenda utavuga ngo abo nshaka guha message ni Abanyarwanda, ukawukora mu Cyongereza byakorohera wenda cyane kurushaho, uretse ko nabyo bigoye nyine uri hano utarahavukiye. Hanyuma imbogamizi rero zirimo gukora umuziki w'ikinyarwanda uri hano muri Amerika ushaka gutanga message no kugeza ku Banyarwanda bari mu Rwanda biragoye cyane cyane. Ariko imbogamizi rero zirimo ni izihe? Kugira ngo ushobore kumenyekanisha ibihangano byawe mu Rwanda uri hano ni ibintu bigoye, bivuze ngo nyine bigusaba kubuza abanyamakuru bahagije ku buryo ushobora ubundi uri mu Rwanda nyine ko byoroshye, kuko ushobora gufata umuziki wawe ukawujyana gutyo ukawugeza kuri radio ukawuhereza abahanzi amiya abanyamakuru. Ariko hano biragoye cyane kubera ko bigusaba kugira kubuziranye n'abanyamakuru bahagije, noneho bakazajya bakina indirimbo yawe ndetse nawe ukabyumva ko indirimbo irimo irakina. Ariko hano urabona amasaha batandukanye, ushobora kumenya n'ibigihangano cyawe bagikinnye, ushobora kumenya, mbega biragoye cyane kugira ngo umenyekanishe umuziki wawe mu Rwanda uri hano, biragoye, biranagoye cyane. Ubwo ngo rero byarwaye ingufu nyinshi zihagije kugira ngo indirimbo zanjye zisangire gukinwa mu Rwanda, n'ubwo bwose zitagize ku rwego nifuzaga, ariko byibuze naragerageje. Kandi nkeka hari amaradiyo menshi yagiye akina indirimbo zanjye hariya, gusa nyine imbogamizi zirimo cyane cyane n'ubwo buryo bwo kugira ngo umenyekanishe ibihangano byawe hariya iwacu.
Mbere y'uko dukomeza ikiganiro rero ndagira ngo tubanze twumve indirimbo yawe wise Inzira y'Umusaraba. Inzira y'Umusaraba, Mr D muri indirimbo iteye intimba, nkuko bivuga ugira uti ntabwo ari impimbano. Niba atari impimbano byagenze bite? Watunyuramo muri make ibyo ntimba?
Murakoze. Indirimbo Inzira y'Umusaraba rero ntabwo ari impimbano, budi umuhanzi iyo yicega akandika indirimbo cyangwa se igihangano kiwe abafite byanga bikunda impano icyo gihangano ntabwo biransaba kuvuga ntabwo biranyemera kuvuga izina ry'umuntu
ntabwo ari ngombwa
naririmbye kuko ndumva atari na ngombwa cyane ariko ni umuntu nzi neza cyane wabayeho afite ibibazo bihagije ndetse yari inshuti ku buryo ibibazo byarabinganiriraga hanyuma nk'uko nabivuzemo rwose igihe cyarageze noneho mu gihe yashakaga kurushinga hanyuma uwo yari yarakunze amubwira ko nyine afite ikibazo cy'uburwayi n'iki byose ku buryo ubwo aravuga ati si n'ibintu byihanganira ntabwo bishoboka bikomeza bimubera umusaraba ubwo ni ubuzima bw'umuntu nzi cyane rwose w'inshuti nibyo ngibyo nashatse kugaragaza ko ubundi nkeka ko atari we wenyine impamvu nabishyize mu ndirimbo ni kugira ngo n'umuntu ufite ikibazo muri icyo ngicyo wumva ko yaciye mu bibazo atari we wenyine hari abantu benshi bafite ibibazo bacamo tujye tugeza kwihanganira ibibazo ducamo nyine tunyuramo ntabwo uba uri wenyine hari abandi biba byaragezeho ni mw'ubwo buryo nabikoze
nizere kuba iyi ndirimbo kuba warabashije kuyisangiza abakunzi bawe cyangwa abandi bose bashoboye kuyumva nizere ko byabashije gutuma yakira ibyibazo arimo akumva ko ubuzima bugomba gukomeza uko byagenda kose reka rero twumve indi wise umugabo uwo yari Mr. D mu ndirimbo yise Umugabo gahunda dusurikiye kuri radio Ijwi rya Amerika ikaba ikomeje ese Mr. D iyi ndirimbo haba hashize igihe kingana gite uyisohoye cyangwa isohotse
iyi ndirimbo imaze umwaka niba ntibeshye yego
none iyo usubije amaso inyuma y'uwo mwaka ushize indirimbo igiye ahagaragara usanga amaginga ya impanuro watangaga hari umusaruro wavuyemo usanga hari icyahindutse ugereranyije n'igihe wasohoraga iyi ndirimbo
umusaruro kuri njye cyangwa se
n'umusaruro iyo utanga ubutumwa nk'ubwo burya birushaho kugushimisha kandi bikagutera intege iyo ubona ibyo washatse kugeza ku bakunzi bawe hari ikiriho gikorwa cyangwa hari ikiriho gihinduka
yego iyi ndirimbo nkisohora umusaruro wavuyemo nuko n'igihe ubona feedback nuko navuga mu kinyarwanda hari icyo navuga ko wumva abantu bakubwira bafite igihangano cyawe
uburyo
umenya ngo umusaruro wavuyemo umeze gutya
uburyo indirimbo yakiriwe
ubwo rero icyo navuga nabonye ubutumwa bwinshi cyane buvuye ku nshuti abavandimwe abantu benshi cyane bavuga bati iyi ndirimbo ifite ubutumwa bwiza bwubaka ushobora kugera ku muntu uwo ari we wese ntashobora si ngombwa ko aba ari umwana w'umuhungu ushinzwe si ngombwa ko aba ari umwana w'umukobwa ahubwo ubutumwa buri wese ashobora kubugenderaho akamenya uko azarira umwana we akamugira inama kubakura gutya ubundi kubwira umwana ko agomba kuba umugabo bituma iteka ukabimubwira bituma nawe akura yumva ko agomba kuba umugabo nyine nk'uko iyo mesaje wayitanze umubwira bivuze ngo iyo uri umubyeyi birishimisha cyane kandi bigafasha umwana gukomeza kumubwira ko agomba gukora agakora akaba umugabo atarebye hirya hino akumva ko we ku giti cye ari ugomba kwigira nicyo bivuze ubwo rero abantu benshi cyane baranyandikiye barambwira bati kuraje iyi mesaje ni nziza cyane kandi uzakomeze mu iyo nzira mu by'ukuri rero umusaruro wavuyemo ni umusaruro mwiza cyane ngereranyije n'izindi ndirimbo nagiye nkora
uragira utugereranyije n'izindi ndirimbo wagiye ukora handagira ngo nkwibutse cyangwa nibutse abatwumva ko iyo urebye hafi indirimbo zawe usanga zigusha ku rukundo rwa babiri kugira ngo tuvaneho urujijo reka ngire nti urukundo hagati y'umuhungu n'umukobwa navuga nka Jane mwanzuro ya Wi-Fi my number one sinza gusiga nizindi wabwira abakunzi badusuruke ndetse n'abakunzi bawe impamvu witiye mu rwo rukundo rutuma ugira uti umwanzuro niwo
mu byukuri urukundo rwa babiri nkunda gukora ku rukundo rwa babiri ariko urukundo ubundi ni ipfundo ry'ubuzima uko waba uri kose udafite urukundo ntacyo wazagira nta n'icyo buricyo niyo mpamvu ngewe simbizi ukuntu nabikubwira ariko burya uyu muhanzi iyo yandika akenshi wandika ibiza byihuse nibyo wandikaho ni ukuvuga ngo ntabwo nzi impamvu nkunda kwandika ku rukundo cyane ariko iyo ntekereje kwandika ibitekerezo bihita binzamo bigusha ku rukundo.
Mr. D rero mbere y'uko dusoza hari utumwa cyangwa se ikindi ntabashije gukomoza wifuza gusangiza abakunzi bawe ndetse n'abakurikiye dusurukiye muri aka kanya?
Icyo wabonye utakomojeho nuko nyine icyo nabwira abakunzi banjye nuko nabasaba rwose mbikuye ku mutima ko banshyigikira ubundi dukora ibihangano tukaba twifuza ko byazagira icyo bitumarira kuko iyo tugiye gukora ibihangano turishyura dufite uburyo tubitakazaho igihe dufite uburyo dukoresha umutwe wacu bisaba rero ngo abantu bagushyigikire bihagije ubone ko rwose abo bantu bakuri inyuma iyo muturi inyuma mukajya nko kuri channel yanjye kuri YouTube noneho mugakora subscribe mukalikinga mbese mukerekana urukundo muba mudufitiye.
Ariko ndagira ngo nanone ubibutse aho bagusanga ntabwo watanze adresse ufite urubuga rwawe rwihariye ubonekaho ufite urubuga ruriho ibihangano byawe basura bakareba aho biri?
Yego kuri YouTube urubuga rwanjye channel yanjye yitwa Mr. D Rwabugiri Instagram yanjye nayo ni Mr. D Rwabugiri noneho kuri Facebook nabwo ni Mr. D Rwabugiri ayo niyo mazina nkoresha ku mbuga zanjye zose noneho kuri Twitter ni Mr. D Music nibyo ngibyo numva nababwira murakoze kabisa.
Mr. D, nawe urakoze ndagushimiye kuba wigomwe gahunda zawe z'aka kanya ukifatanya natwe muri gahunda yadusurukiye y'uyu munsi ubwo ndagira ngo ngusezereho kandi ngushimira nanone nawe ubutaha urakoze. Reka nshimire abo twasurukanye n'abamenyesha ko ingoma muri dusurukiye y'uyu munsi zihumurije aha nkaba nanjye nsoza rero mbifuriza weekend nziza kandi mbararikira ikiganiro muri Isanga cyo ku cyumweru kandi nadusangira ijambo y'uwo munsi ntizabacike. Yari igiye done Cyubahiro ubashimira kuba mwitabiriye dusurukiye uyu munsi kandi agira ati naho ubutaha amahoro n'amahirwe bibane namwe.